Gavumenti efulumizza ennambika y'enkola y'emirimu mu minisitule y'ebyobulamu wakati mu kutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga nga bwe kirambikiddwa mu nteeka y'enkulaakulana y'eggwanga ey'omulundi ogwokuna National Development Plan 4. Ennambika eno yeesigamiziddwa ku nteekateeka ssejjolole eya minisitule y'ebyobulamu ezingiramu okusembereza bannansi obujjanjabi obutasukka kilomita 5 okukendeeza obudde abalwadde bwe bamala nga balinda abasawo okwesobola okuwuliza okuva eri abalwadde ku mutindo gw'obuweereza bwe bafuna amalwaliro ga gavumenti. Jen Charisima amyuka akulira abakozi ba gavumenti atwala ebyokulondoola obuweereza wansi ofiisi ya ssaabaminisita aliko byattaanya ku nnambika y'obuweereza buno mu minisitule y'ebyobulamu.
Bantu ng'abalwadde abo abajja kufunanga eddagala mu malwaliro okulaba nti buli kimu kyonna bakifuna okusinziira ku mitendero gye batadde mu kadokumenti kano ke tutongozeza olwaleero. Tulina system gye tujja kuba nga tukozesa okulaba nti ministries, local governments, agencies zonna ezikoze mu bweyamu zifollowinga ebyo byonna bye batadde ku lukalala luno. Bwe ba tebabikoze tujja kuba tulaba nga tubafollowinga nga tubagayidinga nga tukola nabo okulaba nti ebintu byonna bituukirira abantu bonna abalwadde mu ggwanga nga abafuna obujjanjabi obulungi.
Kati yo omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza kyamalwaliro ga gavumenti gonna kigakakatako okugoberera ennambika y'obuweereza eno olw'okutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga.
Kaakati tulina okulaba nti obuweereza bwaffe tuwongera omutindo era bifaalo lwaki olina okugenda emulago ng'olina ssenyiga ate nga tulina amalwaliro amatono. Wano tumanyi nti mu Kampala amalwaliro gaffe amatono galina crowds abantu tebaagala genda kubanga balwadde bangi nnyo ate nga infrastructure kyali ntono. Ebigendererwa byaffe ebimu kulaba nti mu urban underserved twongera obuweereza twongere okugaziya amalwaliro kubanga population yaffe yeeyongedde. Mu human resource twagala kukola ki mu standard kulaba nti tulina omutindo ogw'okuyigiriza tulina omutindo ogw'okwongera ennamba okutandikira ku national referral specialized hospitals okutuukira ddala ku health center.